Surprise! 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 Godfather brings to the sights, Nduno.
Nduno's in the house.
Yeah.
Baba Malcolm's in the house.
Aye.
Busy. Brother Dooley.
The rap graduate, ghetto na vitu vya kutosha. Na ukitaka beto na fichwa kanyeti ndani ya boxa. Na chana anga kama jeti ama chopa. Hit track iko sexy so na dedicated kwa ma porn star. Kichwa ni mtupu kama ghetto la mateja. Mtutu adharani wazi kama depo la wajeda. Tuko tofauti kama deko na macheda. Au meja na scouti dauti kama veto ya kinega. Na randa ka helicopter ya commander wedi kota. Marufu shombo samaki ulotanda di ferry poster. Na blaze kama makawa, mina base kama dawa. Ona crazy shapagawa, chana jeez kama power. The Harbor Records, Dooley Sykes, Nick and Bishy. Huna method, kwa booty size, pipi snitchy. Kwa hizi beats, shusha hits, kama unki wasi dismiss. Stretchy na jimix, na majunki yo.
Come on, unajiweza basi kupambana nami.
Come on,
ukiteleza ndo utapo sagarami.
Come on,
unajiamini vilivyo. Unajiweza basi kupambana nami.
Come on,
ukiteleza ndo utaposa gharami.
Come on,
unajiamini vilivyo.
Navunga katunyes, nadunda zaidi ya kitenes. So navunga mjomba kaza kunidunda so nyepesi. Na sakata rumba, saka mavumba, daka wachumba. Zaidi ya kimbunga, cheki wa so stable na vayumba. Na wa design ma MC kama babo. Kadadako ni zimi, ibuka geto pige chabo. Na kunje noti wape reporti, mwanangu uno jaribu kukopi. Kiona hautoki nisi lunduno. Kita kama dem, kuna jam kama traffic. Kita ya manem, julizi umeniona wapi na usikrem. Sonekani kila sem kama nyata chana kwenye game. Chani na masnitch kama laki, hii ni flammable. Karibu tutafakari msoto mkubwa na po. Dhambi kuwasingizia watoto. Na shika namba bado na tamba. Hili ndo yembe bro kanyaga twenge. Sikiro ni panga usije na wewe.
Come on, unajiweza basi kupambana nami.
Come on,
ukiteleza ndo utaposa gharami.
Come on,
unajiamini vilivyo. Unajiweza basi kupambana nami.
Come on,
ukiteleza ndo utaposa gharami.
Come on,
unajiamini vilivyo.
Karibu leo na tukio.
Sio kama unavyosema wenzio, ila kicheko cha leo kesho cha kuwa kilio. Walo kuja walo fata wote wamekimbia mbio. Siwaone kwa TV na siwasikii kwa radio. Mitishio siongopi kaka tunia Pinokio. Tega sikio vita yangu ndoma utakimbia mbio. Mini intro verse beat outro kitikio. Legendary Sykes fire. Waulize wenzio mimi Michael Jackson ila kuna kina nio. Mi nyota yangu hii we nyota yako hiyo. No dear mi wako jaku wapo wakina nio. Usifosi kunya na tembo tawa makario.